Nature Boys, scrape a record, share me scraper.
Shida. O jamani naogopa magazine ngi mama nguvu za wenge mapete mchumba mtuka pande gari moshi dada uone mama simera mchumba e mama naogopa magazine ngi mama nguvu za wenge mapete mchumba mtuka pande gari moshi dada uone mama simera mchumba uwe nikupeleke Mpumalanga ani kupeleke hadi kwa ba mimi kupeleke Mpumalanga ani kupeleke hadi kwa ba unavyocheza mwenza kona ntiasi cheza tena jamani una ntiasi unavyokata mwenza kona ntiasi weka kata tena jamani una ntiasi mzigo singelishe na jume utiangi ai singeli jamani umetiangi mzigo singelishe na jume utiangi singeli jamani umetiangi eti dada napenda posi naje sura yote mbea sura ya upole maji maya kutabia sile ndo mbolo chumbani mwenyezi amekujalia mpe shukrani abiku bwari kuzaa napenda pozi naje sura yote mbea sura ya upole maji maya kutabia sile ndo mbolo chumbani mwenyezi amekujalia mpe shukrani abiku bwari kuzaa unataka big bone nikupepania unataka big bone nikupepania unataka ice cream sipe na asira mambo unataka ice cream apunguza asira wewe nikupeleke Mpumalanga ani kupeleke hadi kwa ba mimi kupeleke Mpumalanga ani kupeleke wale wasio ni jaru watoto wa Bingweta watoto wa Mafima zone ani sana sana watoto wa Mazombi au tini wena professional hapa amzua dua heli Abdalla wazua vali ya muwezo acha hiyo unayumba wewe eh twende balia weka o jamani naogopa maradhi mengi mama mpunguza wenge mapepe mchumba mtuka pande gari moshi dada umone mama simera mchumba we mama ogopa maradhi mengi mama we dada mpunguza wenge mapepe mchumba we mama mtuka pande gari moshi dada umone mama salie sana wakari wa donta akijeja baba mkwe anisandie roja kidari cha simba watoto wa dozi pawa wazee wa New York City anisalimia wajeda kitengwelia amtani umboy we minamba anisalimia mdogo jaza asime rapa wazi wa banda nispeti anisalimia wazi wa bandi kenga bandi pezi watoto wa skoba anakubali sana chiripancho aprofessional hapa wazi wa pesi mdiani chama anisalimia sana wazi wa sisera ubalozi wa masera anakubali sana bayeshi anisalimia baba ake zai we mingi mengi ye tuende baria weka
chiri mai
weka hoja mani nagupa mara zilegi mama Mungu sana Montana ando vile vile mwanajeshi washi eti Mungu ibariki kwa familia yote ya wanga wengi na wazo vingi anawanga basi ukimu unatosha watoto wa Bagamoyo anisalimia sana diploma anakubali keita watoto wa Lodi watoto wa Migomigo watoto wa Chawa afaita anisalimia sana watoto wa Mangesani asime hapa ende vile vile sio tuende baria weka eti unataka bigo unataka vanilla punguza ice cream msipe ndia sira mama unataka bigo unataka vanilla punguza ice cream afunguza sira mimi kupeleke Mpumalanga ani kupeleke hadi kwa ba mimi kupeleke Mpumalanga ani kupeleke hadi kwa ba mimi kupeleke Mpumalanga ani kupeleke wazi wa Somba DC kamanda sira watoto wa Kinondoni anisalimia sana wasaka dele watoto wa Nilavu watoto wa Magomeni Moroko anakubali sana watoto wa Santos area we diploma anisalimia sana madola 100 aache da boy azime rapa anisalimia sana wasiwangi eh twende baria weka
mchebe waambie karibu kilingeni
eh twende kwacho weka atebwe za cheza mwanza kona
watoto wa mingo
cheza tena jamani
azime rapa anisalimia kijana Mr. Motion
alika kwenye motion
anisimishe ni afike
singeli
dada shosho
mpezo singeli jamani mechanti mzigo singeli dada umeutianti
ai
singeli jamani umechanti we mama hapo hapo lipo napenda kucheza chura jojo unapendeza kunyuka dera hapo hapo lipo napenda kucheza chura jojo umependeza kunyuka dera hapo hapo lipo napenda kucheza chura jojo umependeza kunyuka dera hapo hapo lipo
babu
napenda kucheza chura
Ethiopia
anisaidie Juma Soso
anakubali sana mwanajeshi wangu watoto wa Bumbiro, anisalimie sana mwanangu Tege asime hapa, anisalimie sana Makuchoma watoto wa Mashasha, ah baba pili nisalimie sana Chicago hapo fishing hapa Boba Ngamawida, ando vile vile watoto wa mbwa kutoka Ashari Maera, anisalimie Chidi Mayai Achidi, eh twende mfasho weka, eh twende Maria weka.
O jamani naogopa marazi mengi mama,
kukuza
wenge mapepe mchumba, tukapande gari moshi dada,
muone
mama simela mchumba. Naogopa marazi mengi mama, kukuza wenge mapepe mchumba,
Omari pakaza,
tukapande gari moshi dada, muone mama simela mchumba. Eti mama unavyocheza mweza kona njazi, mcheza tena jamani unanjazi, unavyolinga mweza kona njazi, linga tena mweza kona njazi, mzika singeli weba na umeutia ndimu. Singeli ya mano meuti ya ndimu, mzika singeli we mamo meuti ya ndimu.
Montana, watoto ji Amonte Lodo, Azimeni hapa apofashe nga boba nga mawida, amutoto mama Musa, anisa ime zereni.
Shida
Mapana, Ostazi Uchebe,
Habari Mnazo.